yewtere sukaɓe mali fuu.
Sukaɓe goni ɓuurɓe fof fo yirude eti Allahji kuɓɓo ɗum ko holliti docteur en lolliɓe pédiatre e wi mabɓe soni oɗo wattu kuɓɓu o sukaɓe gattadaka hakkilo banggal ndiyam ñawuji kewɗi ne mbawi nanguɗeɓe hono e bouce e ko nandi muɗum. Professeur Oumar Koulibaly o pédiatre to Gabriel Touré keɗɗanna ko haali banggal muɗum. Kala sukaɓe ɓe jawtali lebbi jeegom muynugol mabɓe ne hani hebbinede saabu oɗo kuɓɓu o ne wawi latade sababu ndiyam le terɗe mabɓe saabu ɓe huɓɓete sanne nden no kasindine mabɓe yarammeji ɓeydoto. Jonno kala jawtiɓe lebbi jeegom ne hani yarnede kala leruji ɗiɗi yalla hadde rafin ndiyam le terɗe mabɓe gam latade sababu ñawuji kewɗi hono ñaw buce dunuma e ɗoyru bangge goɗɗo dun ornaki mabɓe ɗum laato ko hoyfi saati foof tawede nokkuɗo hendu heewi dina nokku ɓilliɗo saji ɗi ɗum laato ɗirimo nden no kala ko woni ornaki suka o ne hani latade ɓe yelwinta kuɓɓu. Lekkireduji amen to yoroso toon ko warata uñaji capanɗe jetti kufinaji woni tottaɗi sesmoŋaji sappo e jeɗɗi cercle o hankasen kala suka kecco cercle yoroso na handi e kufinaji nayi fanda muɗum yo haybude ɓeɗo sukaɓe fewde e nangue hendu e ñawuji yogaji e wi serve children kore ngarɗo dokkal ngal ɓeydade kufinaji ɗi sukaɓe yogaɓe tottete sudamaje micitin wiide serve children na waɗa imadaraji le cercle o ana ɓuuri duuɓi sappo hannde yo banggal huncongol hoore kabaru pali yolbere to sukaɓe jogiɓe hitande yaade duuɓi joyi to tumbutu toon ko warata table bangaji temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jetti tottama ñande altinere nde cap diré e gourmara rus ngal ɗo dokkal UNICEF fana muɗum e wi ardiɓe ONG o yo wadde newa muya e ley kabaru jande sukaɓe région o. Dokkal ngal waɗama yesso ardiɓe kabaru jande e fuf jetti oɗo golle ɗum ɗo timminta yewtere meɗen sukaɓe mali hannde on jarama heɗade yo en jii yontere warore
yewtere sukaɓe mali fuu wonno.